changu changu wakamba jumundu kazi nchamu nino kunzika na yendo lumira kendo kunzita nesite kungu manigina niranjo zayo saba pembe avarefa mune wabanga wenju yake mweni sisi ugula mwujufu nga wena mwusi saba soka na somo lukwe wayo na tindika mwyoke yoke simieno lekori wayo muna ngekebaza ona valisu sabi wange ebintu ebiti njoke te ebibutikira valika wano obuntuntu mukama gwali banyambye nenfuna ngebyo obukaka munsi yenu bwekiba kicyo nyabo wange namandu kyenalisabye weyombekere solo watayi bakukubanywerera obwana bufubukulanga
obulamu bwe butyo tetwafuna watembe era kyemiranga makya n'abagenda obulamu bwe butyo tetwafuna watembe era kyemiranga makya
abana n'olumu abazukulu nabiddamu bwe yewasira ebyensika bibomerwabulwako omuntu nga neyakuŋŋanya bimweyagaza bwebityo teyazikwa mu ttiba yange nga wadde yalina ebyawobwa nti buli ntaana neyomukopya ensonda nnya bakuba falawo bana baaluli bebasibirira ebyawundwa bakungubazi batamuse owoomululu ne bulangi tyagyetikka bajwana binu nabyokubyetiba ebyo ebisangwa mu mpya zaffe
obulamu bwe butyo tetwafuna watembe era kyemiranga makya n'amagenda obulamu bwe butyo tetwafuna watembe ga macha
jinamira kwikana songa omugaso gw'okuwa muganda wo muyamba abongozayo gwe ne bwaba ye mukasebo wange akala nekamusibakonti okuntwala oluva emagombe ye tasibula mwejjukiriza kulise atalikoma watamuse n'asaba namwalu gw'alina okuddeka era abiibo n'oluusi aganzibwa owe basobola okwetasa kati alina obutanneetuuka okuŋŋaanya ng'ebyo nga bwewaawaanya oba nendi gyonywako senvula obwana bw'obubwe bwebire eby'emiziziko byafuuka ne bw'obunabaalo yanoka kubaawo erimba ozza te bw'oleka wakulu waakiri n'ebyegabanyizi ebyakumenya ne bizinesi twamuzikweka okutireka bitebwalina kyebeera tikoli wagawe twazimbye ekyambogo nebakugeza tonjuliranga
obulamu bwe butyo tetwafuna watembe era kyemiranga makya n'amagenda
wani bo mwirimbi no kambate wafite kiringe yate uno bonyazi wa mwero bwaluno yebintu bya bakenzi biwuma nzewe bamuri asatula nalina obasukumiza okwesunda nola obakyankanye ebyalekwa ne balasasira nyabo wange n'ekikokyolo kyegana ng'olaba kifumbekeddemu ab'amatu n'eyali etalinnyawo okaalaba tolibuubirwa ttambala seluganda nkulaba oyenjeruse kinaba kitya nga senkaba kwetise mu bali bokkati nze munyumungufu ogw'obukuza kamwetikke ddala kijja okuluusa naweekolere tunalaba okugaana empisa ensiwufu yovola bafunye oluusi baganda be abeekubako lwakwerinda talagwanika neebuze muleku abanayegekawo ennaku yabwe olangirwa kuzaala wali akyebase mu ddiro noota mu ŋŋanda ezo
obulamu bwe butyo tetwafuna bwatembe era kyemiranga makya namagenda
nabakumba bakwesimya kyateeka mu ttama kimugunya yeesisa nze munakyaggwe munnammwe mbyamuse omuntu yajjira okuggwanga bayize luno okwewuumya bumukita weŋŋalese buto olumbe luno lususita olubaawo we balambula ekibanja neggana mbeewuunya n'okuzaala mubakazi abangi batyo yensulu y'okwabuluzaamu ebyakumenya besungira ddala olunaku lw'olifa waddankuuba wenga bukyali yeekosumikibwamawo batyo bakundooli tebakubuza obwekyuso ebintu bya kitaffe ggoba byekomya nga neke wafuna okeebuza luno lumbe lwagabuludde buya n'amabujje kyalina okwekaaba nkukulumira kuza kwekomya ebintu nebula kwokoonya obulesete bunetuuka newewandikya ezibuweerera wangadde bulabula ekirungi ow'entungo ezo byobakulu nsibudde
obulamu bwe butyo tetwafuna bwatembe era kyemiranga